Kenya Cane, the iconic Kenyan spirit that's smooth and triple distilled. Toast it twice with a Kenya Cane. Order now at ke.thebar.com and celebrate every moment with the greats. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Not for sale to persons under the age of 18 years. Black, 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 black.
Navyojua kuteleza wala sio kuanguka, nawe mwanadamu jatimia nakosa je kuyumba. Wanajua umeniweza kwako siwezi furukuta, sikutamani hifura wanione siko na hewa.
Nikapata makosa.